ngurdang fulbe
en garen e yewtere men faatiinde e gollitirgol produitji warirdi kulloy ka gese no wi'e e pesticide. Mariamu Mumini nultondiraado amen Cameroon wadani en e jantore mum kedoden.
Nder lesdi Cameroon gebe remoɓe capanɗe jeenayi nder temerre kam fuu ɗo fuufa leɗɗe nder gese maɓɓe. Ɗume woni hujja maɓɓe? Jawro Iliyasa remowo haa ladde Mbang nder diwal Adamawa.
Ko waɗi on min ɗo wutira be lekki fuufa fuufa haa ngesa ɗo? Aran kam haala geene. Geene ɗo ɓilla min haa ngesa masin. To min mbi min waɗan be juuɗe ɗo, ɗo sabbita kuugal. Ko min waɗi banni man bo to min aawi ɗo geene man wara fuɗa fota kalkal be aure min, wato ɗo wonna min aure. Kañum on kadi ban lekki supermarket ɗo, ton fuufi haa geene ɗo balɗe ɗiɗi ni yoori, on aawan haa aure mon fuɗa geene wurtay. To ɗiɗaɓre bo ala gilli. Gilli fu ɗo ɓilla min masin, ɗo wara nasta ngesa vonna aureji, ƴakka ɓikkon aureji man ɗo. To min fuufini wala fitina feere pat dilla, wala nyawu, wala gilli.
Tanni leɗɗe ɗe ɗo mari batte dow njamu ɓiɓɓe Adama. Bannoɗo andina en Kumuwa Christian, ingénieur jon ndemri, nden bo kalfitinaaɗo kuuɗe ndemri e ɓamtaare ladde haa Maayo Danayi nder diwal Woyla.
Probléme santé ka dur ɗum maral. Hande ka en foti en wiya ɗuɗɗum probléme ji men santé ma foti waraga fuufugole. Ngam ɗume aɗo fuufa lekki, aɗo fuufa haa nder gesa ma kam, kana lekki ma on aɗo nisba. Yo feere bo ɗum nastama gite, feere ko gal nuppi haa gal laral fuu na lekki ɗo nasta. Yaha jooɗo haa nder ƴam duuɓi joyi jeego ni sey warta wonde mannga, warta kreenama mala cancer mala nyawu renal.
Soynde huutinirgo leɗɗe ɗe no haani on woni sababu nyawuji ɗi.
Haa dow yimɓe temere to a hoosi ɗo yaha fuufa lekki haa nder ladde, a tawan capanɗe jeenayi kam fuu ɓornata limseeji bot en linet en kaske en ɗume je heɓa wato protége a ɓanndu maɓɓe ɗo. Goɗɗo hoosa lekki wakko haa ɓaawo non, wala ko ɗume dilla haa ladde ɗo fuufa tan. Ɗiɗaɓre may ɗo ko ɓe wi'ata dar délai avant récolte. Baawigo to a fuufi lekki a rena balɗe jeɗɗi malla balɗe nugas e go'o malla balɗe capanɗe tati hiddooko a yaha itta hunde a nyaama. Ɗo goɗɗo feere ɗum wawata muygo fuufa hannde balɗe ɗiɗi ɓe o yahi itti.
Haanino bo kadi sippooɓe leɗɗe ɗe famtina remooɓe no ɗe kuutinirte.
Yo sippooɓe lekki may haa nder lumoro ɓe formaaka. Goɗɗo feere ko a wannda janngugo. To lekki feere ɓe waɗa ɓe wiyama ɓaawo duuɓi tati ɗo taa fuufa, kannjum commerçant feere kam nde wannda janngugo woosa oɗo jooɗi lumo ko moe fuu warini o sippana ɗum.
Aynooɓe laabi nastugo leɗɗe ɗe nder lesdi bo gadataaɗe nastugo.
Ngam e wala poste contrôle phytosanitaire ɗo partout. En ɗo mari département jeego poste contrôle phytosanitaire gootel tan haa Mora. Maayo daneɗo frontiére ɓe catɗo arrondissement jeɗɗi ko poste de police gootel police phytosanitaire wala.
Yo kadi ɗume waɗete haa en usta batte huutinirgo leɗɗe ɗe?
Yo Mariam, hannde kam haani hala sippoowo lekki fuu se gomna hokka mo ɗerewol je sippoo ma agrément malla bo a heɓa technicien heɓa o famtinama deidei no a foti a yaha fuufira lekki mai haa ladde.
Ngam jamu ɓiɓɓe Adama e ɓamtaare ndemri nder lesdi haani gomnati larta haala huutinirgo leɗɗe nder gese. Fotte nden remooɓe se kabda faama lekki kokiye no huutinirte be yaake huutinirte nder ngesa. Ɓe ndaaya leɗɗe kaɗaaɗe e leɗɗe baɗɗe. Mariamu Mumini, Yawnde, VOA.